Yes. Do I look at the shit? Eti mvua isinyeshe, ikiki hali kipite mbali, tuliacha mapepe anapepea mtima. Hapa nangoja ni deke kwa mbalzumai, kumbela chai na niwalete walete. Ete nacheza mkumbuti wa chawidu, na unu analikata yani mudogo mudogo. Macho legeza mayai ni kama mwidu, na jichezi ya karata nyole tozi la kikongo. Homiwi sana paga wachanganywa,
homiando
anavu michanga ni ya uondo. Hata sina la kufanya,
naumia ndonga.
Anavu michanga ni ya uondo,
naumia ndonga.
Badi badi badi
zote umundani na wapigia kelele, nisamehe majirani. Tumezibwa ukuta ndani raro budani, na hindo bose na leo yuko na miecha. Oh baby, nifanya ni mchanganye changanye dula, au niwe kivurande ni kupeza don masha chura. Changanye, changanye, dula, nalo penzi litutande wakati tunataka kula.
Oh baby, sana paga wachanganye.